ngithathe
ngithathe
icela unginike ichance ngisazama ukwenza iplan one day I'll take you shopping in France but you can feel my love corner manje
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 Corner manje,
corner manje,
corner manje,
corner manje,
corner manje.